thinking of Vicky.
It's love, my
Turumbe, turumbe.
Alimba, 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 genda.
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 Omutima olwakukuwa wakumenya ebisuubizo bye twakola wasula. Katosongo nonya kimukunkomya. Nange nabuka ebibyo nakuta. Sisaagala kwejjusa mu byenkola. Nakuma ku biribiri bibe byamala. Baganda bagamba n'atabuulirwa. Yasaabala gwa bbumba. Wamala okukola ensobi kati weewuumya. Weyagala dda butwabo. Naye ke nkuzudde, nkuzudde. Ku luno weekubye jje.
Tulumbe, tulumbe.
Alimba, 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 genda.
Tulumbe, tulumbe.
Teriambika Nenguire yempe woye chiro Oro moti momona fukolina Anachizula leti kati wejusa Oro kome wonange sidila Usule mulutula Roku nyolwa baby Nange sidila
Turumbe, turumbe.